Ayo, what up people? This is Skinny D and you are listening to Tony the DJ, Mr. Private Tech Piano. Shainamba. Hey yo, what up good people? This is Skinny D and you are in the mix with Tony the DJ, Mr. Private Tech Piano. Thank you.
ngifunana nawe ayihamba ama kilometers mina ngifunana nawe indelendela indelendela efika kwe Kilimanjaro ay nocebo mothe ayifunana nawe smomo ya somhlaba sendlela selanga ay manje ngitshele ukuthi wayimele ngitedele umuntu wakuthathela nayisifubeni sami ayisifubeni 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 sami angikhethe wena ayibeke wena mina njonge wena angikhethe wena ay baby love you angithanda wena wedwa ay baby love you ngithanda wena wedwa angikhethe wena ayibeke wena mina njonge wena angikhethe wena ay baby love you angithanda wena wedwa ay baby love you ngithanda wena wedwa
Sengikulumile nabo malumi bami sengatshela nomama zala ukuthi ngakushada sengikatele ukuthi sihlale fight and said ay baby love you ngithanda wena sengikulumile nabo malumi bami sengatshela nomama zala ukuthi ngakushada sengikatele ukuthi sihlale fight and said ay baby love you ngithanda wena
I get away now I beg away now me no jonge away now I get away now I baby love you ngithanda wena wedwa I baby love you ngithanda wena wedwa I get away I'm gonna wait now.
Thank you. Oh yeah. vita. E ne do vino, e no vino, che sarà. Ara da da da. A vita. E ne do vino.
Oh,